Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Talatare goo lewru décembre hitande 2015 jenna yamde suki do studio tamani miden tawa e les maisons de la presse bamako jottino no do kabaruji di Oumar Waygalo. On compétitue de botnoga goobo njohiwido do kabar wayl togol wattu wakkati jono dum fuddi ile kenyen to pari to le la mort de France ne le majjun yimbe le hewbe njaha hawroyde le o do botu dati kandi seke tondi faabe jaw hono be kani habirde kutteji tongide do wayl togol wattu kanko hore julle di meden do Ibrahim Boubacar keto tawama le o do boto o holiti wido ko heewi o mo mili himmeji di jaatu kuntine ton hore le collectivité de camion goto on yimbe en johobe jolaare kanyen gonno le o do camion yimbe le bombe sumbu kanyen pali camion hakkunde taban kore e anefis le majjudu yambe karbiki yonki yimbe le nayon jago wobbe barminama hen faade yalona kadale kawrangal han tabirede le leedi meden di waldinde be noddoto ho conseil des collectivités holitaade wakkati jono be bihi hon haggitere laamu idum way wadde suuri war wad le leedi meden di secrétaire wono kabaruji mo dimi jogini on do bete hande di bismillah modo e hedaade kollitinde wittan do wonono botu mawdo jowi do wayl tagol wattu dum fuddi ile kenyen to pari to le la mort de France de le majjun ko yata yimbe le temedre chapande joyom dum wonono ko heleede le kanyen jata wortoyde le o do botu yottiyade walde be noddete Nations Unies kanyen Union Europee le de l'Afrique de fu njan hawortoyde to ko ni fana mudu wakkat jono be jeyal hono be kani sécurité hen dati kandi tabade wakkat jono hono wattu wonde e wayltirade fa yottiyade kutteji to ngidle hen difa keben famtade kede Ousmane Diko
batu COP 21 fuddi bete hande pari fa batte sappo e didi o leede temdere chapane jeddi fu kawrata fu ana humani kabaru hawalu denaku beedenama dole le ngalurnde kany e keri leedi ndi fu ana hada fay goto yaada e mobile mu dow laawi yogaji di ila kenya fa warde hande yimbe ana adire mere le pari fu president francis sulani gikki lobbo e latagol cop o kany e hebdo ko yida ko o daldi honoroobe makko du fu pati bonna gikke e wi françois hollande yo dum bamande aadi batane lobbo aduna fu do pari do faade o batu runda afrique fu subike halde ngota mo kejaadu mo hala yo malinke seni nafu kadi me anda afrique kolliti yo kutte turki tipete kiki kewtoto runde de kanyo horno yo pitita fay afrique subike mboka torraji di tekiti tobe bi afrique ana jogi ko heewi e bawde fay habana weltagol wakati gol jogolaka ana jogi tidalaji du fewde e no nawtorto e de bawde du wadde so afrique ana fawi gike mum e dew jawdi weltagol wakati fa heba imade ndartade de tidala ngokadu ana fewti e warde so jogala ndi jawdi kana hawre e dow labal Union africaine andini e do ko tongi ko lawol mu fawarde hitande 2020 de kawral jokkowangal hani donnede de do enden kabaru kawral do karahanka jondaraka an heddi nyalade sappe go fa kawral hebe e do hen
mi titeden wiide kanko horeejo leydi ndi o moton don Ibrahim Boubacar Keita le majjo o wi homo miluno milo foti fu anniaji kandi bamede tondi dum nafa fa yottiade wakkati joni o wi hono gaziji di gondi nawtirede do hani buuti yede le adnar Allah ndu fu e mangal mudu kede kanko ibe kawo ko halli do hen do foti tango Ousmane Diko
watu jawni do wari watu wari mamono kala anda yo kanyu wanda yo wajibe mudu ndu dawrande ko latto hono adadi jidaada haade do mu o bangal yoppitingo turki leede de fu ara non se dum wadaade ana waji mbina mono fu jokka e hejoji bamari di enebe sahal be ka e ngalaydi e majjum sabede duubi kurdi hikka e de marti kumpa kutte turkiji tipete dowdi faise haadi e ko nattata e le wuduma rane ngotan heji e finde tay ka moy hebama ya wara lanaaji mawdi di ka bawa latade de yida funi do mayo go ngurna ko heewi e le sahel fawarde e malfu fawi me ngari ga pariga mi de gikandu fa sanne yo batu latodo ne yirrani notodo himmeji le bande dabereji tentidi
so min kali ni o wiide wal wi tagol wattu fati o milon fe e hunde secrétaire holitinde wi tan wadde wayl tagol wattu yodon wana hunde wonde wiide wakkati jono honno en fu andirden no honno kamuji di tobirta no fa yotti no mayoji di natirta wakkati jono so am wayl tagol wattu tan pamon to majjuno be kolliti wiide wakkati jono do wonno bonanda gannodo o te radison do bomako do holitama wiide do wonno ko laamo heejino wiide yambereji di fu dalele leedi di fu e mangal mudun ngodo heejo go timmi kenya le majjundube jewti jamar de sanne be bi kanyo tibara ko fa yottiade e bingulidi yanka ko jamaa o holditi ko be mbi dum e tawede fu jamaa watta hakkilaji sabide jaddin ko be bay wadde bonandaji wakkati fu sekiraabo no bay le trimi joju modo e halame be malani ngal mi noddirta phase facebook ngal
tamani
be kolliti wiide kasara goto wadi dum won leyi anka ala jabbinodo le lamu kidal o don le sa ha leedi meden di o do kasara be kolliti wiide yimbele nayon kany en gonno le moto ngaji didi kany en gadi o do kasara le majjoli tawe be pali ton camion goto be barmini le hen yimbele jeego be karbiki yonki yimbele nayo o do kabar AFP hokki dum kede ko mi hora moba mi on do hen ido kabaruji AFP hokki dum be kolliti wiide bonnaday di ngadi hakkunde tabankore anefis lawel pamarel certowel hakkunde gawo kanye ekidal yibele bombe sumbube holitan wede yobe yimbele nayobe gonno do moto ngaji didi kambe utti yite fewtude pine ngaji camion on wattu fur yibele nayo keddile hen nayo keddible hen be fusutru mu en wadi ton jaggal mudu de minisma wadde indi wo mudu so somtile hen yimbele njoyom be bimali ko be nayo an hakkunde mabbe kanye e giniyen goto ko sede en kolliti wiide hen ko be do yimbele fu yobe gandi be jolo non malinkobe an hakkunde mabbe kanye giniye e yimbele niger e yimbele nigeria be fu alanzeri be gandi ko foti yimbele chapantato an kun mabbe hulita wed ben fi e hunde hebay dum en wakkati jono ana anefis be kolliti wi don walde suru sar wusir noddirten ho conseil de collectivité les leydi meden di kam e ko mabbe kolliti wi de be kald be tawda e kaldal e kawral cinnangal leydi meden di le majjon be kolliti wi sa je honno wi afa hagiter lam wadire le nokko ono yidu way wadde yirwere le malifu e mangal mudu kede kanko noddirten abdul wahhab adam may gawo ko halido hen do facci tan usman diko
hagiter lam be denade dole yo dum woni sugula communaji leydi defu le hagiter lam be denade dole de yo beedande communaji di bawde le hokkude jawdi noddi gollira hokkude kominaaji didi no bamtoro fajirbe no kujju mu en yo dum woni hagitere laamu beedanaane dole le muudu yo hore laamorde hagitaane de yido kominaaji di cercleji fawarde e region yo kanyum woni hore golle e laamu fu kala darnde do laami be leddi gonno hen tottetebe faabe kawjo
kolliti wi don janginobe jande do do wure le leedi meden di nokku no docteur en sip be bi le lewru decembre ndu be ngaran wadde murtere mabbe balli didi le majjum be bi so himmeji mabbe kuntina ko hore so be kaldi e laamu o be kebay ko be ndatata ko be bi be ngaran jokkitade murtereje di kede kanko no docteur Abdul Malle o yo secrétaire général to en sip to ko halido hen do focci tan Ousmane Diko
yo patte yebare ministre jande dowro kawral wadali e dow de tobbe kanyu e tobbe kidde waddani men murtere golle de yo leruji chapande nay e jetti nyande sappe joy yaade sappe jeegon lewru decembre yontere jokore de du yo leruji chapande jeddi didi yode nogay didi nogay tati fa yaade nogay nay lewru decembre murtere fa feedu fuddan nyande nogay e jeena lewru decembre 2015 yo dum murtere wada wattare no kawral wadali e dow tobbe joy de kawral wadde seeda tati kawral wadde korso tobbe de kawral wadali e dow munde yo dum waddani men murtere de ko waddani sunesip bilede ministre o wadi dadundiral bamede golle tay won ko men kawrna e dow mudum denno kanko yo bande gollobe wabbe woni sugula makko dina jabaade men dum jannaaki tobbe de kawrna ko e dow mudum de ngoni wurde fu korso
robel ngombe to tumbutobe be kolliti wiide wakkati jono sa jeewi do wono gal musaddaaji ngatti tiede yambereji so bami fa kurtunguuji ngari kanye e chaali be bi wakkati jono do jabbi tiki sanne le majjobe gonde yidud do wono amiringaabe ngombe tombe fa yotto yo laami be deede ngombe tombe be jeew yalla hono dido golleji kan huntinirede hore be kolliti wiide so bami fa bomri an wara fa sabbe tombe bi safande mudu wakkati jono do jabbi tiki sanne dum do an haani jeewtede safande an haani fuddirde ujinaaji nay be bi no heewir furdo haana burde ujinaaji chapande nay no be kolliti wiide hono andirden no kambe be kambe puddata dido golleji sobe don kan hunciande dum hore kede kanko noddirteda madame Cissé Nana Dereme o ko halido hen do facci tango Ousmane Diko
arande tumbutuga safande yo ujinaji nay wonno ka handen o menji yogabe dokobe ujinaji chapande nay chapande jeego fa warde e temdere bobri fudu yo hono dum dartata yimbe galda kebe dum galda dum waddani men buutude dum me endi fuddude safande yewde ujinaji nay yaade chapande nay pati bura don no burata chapande nay no podda bawde fu dum satti e le kurtunguji lamruji e jumniruji menji di e amiren de ala famme moba men kaltide mu en men ja hande ale fu mine etindinobe amiri en kanyi amiri hande ale fawarde hala nana en fu famen jida rewbe men kollitabe dum ben famen kawra e do gotol gol imata Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni papatobe studio tamani
ce grabe jello ne les réseaux ngaji to puiran do kaydo be kollitiwide janginobe ko yar chapan en janoyom kanyi en tili faminede ton wakkati jonono kan jangnirde elbe leedi meden di lanni be wodo golle do won academy ngodo to kanyi hokkindiri juude e kappo ngodo to fa yotto yo balle do won balloje leedi meden di ONG ngaji di le majjundu wakkati jono be do janginobe hulitaabe be mbirfitito be jaha be jangina école ngaji goddi kasen le lewru décembre en gardan faado tumbutudobe kollitiwide wakkati jono balle halana ne goddo toddebe gonde hokkindirde hakkilaji faabe jaw yalla hono gotu mbako mali o tabirta fa yotto yono jam e deejere han nibirde le leedi meden di ngal do kawtulbe kollitiwide balle halana ne tawama le hene yimbe le politiki kani e lamu kobe fa yotto yimbe le diinan kobe tawama le hen kafodo yepure nde do kawri ngal do kawrital tiagal le kollitiwide lanibe ngal do kawtal woni enda mali kani hokkindiri juude e walde humini hono kabaru fati kabodo e tiake le leedi meden Ndute ngardan faado kuccala do be kollitiwide wakkati jono hono dabaaji di gondi hirsirede ton le chunchun kono ido wembi yimbe le gombe ton be sanne be kollitiwide jamaare wonde ton de duso sere nyaande di do tewuji tan kuttiji goddi kasana way wadde fewde e mudde be gonde hokkude hakkilaji do bi le radioji gondi ton di le majjudo ni tan wedda mo kono gombe ton be darni wakkati jono gedal kan gal dartudo hono yimbe le ngadobe di do bonndaaji fa juudi yo weto to en garanti miniren fa do kuli korodobe kuli timide hande o julbe a yirata ton yiterbe bi ne jidda chaakur julbe fusa watta jungo en jib maada jaltina temede jegona ujinere a hebata be kuli tiido ko wadi dido golleji do hono kettangal fuirto no fa holitinde wiide kasel yoga sukabe jokkol be fu njoppi dido golleji gandiki damaaje be se grabe o katte bete hande o kabaruji meede di holitinde wiide tan warto nangiri en juude hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woti